nipo real.
Line zangu si za konjera,
strong kwenye melody.
Hit ndo kwa Dr. P.
Kusu before ya manyama sizungumzi.
Ukitaja wenye vipaji na minimo, ukidis high ni posti uko misimo. Nimezaliwa kutafuta hela, nishi na masela, ninja sio kabwela.
Sina baya.
Yeah, oh.
Ukini gusa tu fire.
Fire, 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 fire.
Nasema sina gabaya.
Usinipende jibu nalo mwenyewe.
I don't care.
Uende ama urudi chagu lako mwenyewe.
I don't care.
Mara o mapepe, maseke.
I don't care.
Njo unalinga kali mina vimba na mkweche.
I don't care. I don't care. I don't care.
Iache ibaki story ya mafuta wizike. Tumekutafuta do ama vimba uridhike.
I don't care.
Skuma kete ama kete kuskume ndo soge. Call me Borela, me Borela.
Ukinigusa knock out mwakinyo.
Ukitaja wenye vipaji na minimo, ukidis high ni posti uko misimo. Nimezaliwa kutafuta hela, nishi na masela, ninja sio kabwela.
Sina baya.
Yeah,
ukinigusa tu fire.
Fire, 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 fire.
Nasema sina gabaya.
Yeah,
Nusu mtu, nusu vampire.
Call me Mwakinyo, Kinyo, 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 Kinyo. Call me Mwakinyo, Kinyo, 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 Kinyo.
Unipende, usinipende jibu ndalo mwenyewe. Uende ama urudi chagu lako mwenyewe.
Fitna after fitna. Bausika filler.